Westsidemusicblog.net.
Center boy Young Ghosty alongside ST boy ESK. A young center young BJ na mi posha for
Mr. James B.
Good journey.
Upilo kikutundana, upilo kikubatisisa. Upilo kikutundana, upilo kikubatisisa. Bakuli uyo pilande, upilo kikubatisisa. Bakuli uyo pilande, upilo kikutundana. Kikokunde kwa makalelo unyande, kwa bata uko pilande. Kikokunde kwa makalelo unyande, kwa bata uko pilande. Luwa woni vene wa pilande, kache tuki wana wabanyanda. Luwa woni vene wa pilande, kache tuki wana wabanyanda.
Niluka kala kunyanda kwa makalelo, lwaziba kwa pata luko ikola vupilo. Baba inyani banana baba pilande. Baba eza mamuhulu boyobo na sembunde. Pala pala luna luko chalicho zende. Manyando kaofela ikoyoba makande. Luna mawote analufiwi nilikute. Kono valivala kulilifasili mawote. Everyday lwasei waluna mawotana. Kono valivala kulikuwa pata lukaswana. Hakuna eni kupile saa kuchama upilo. Kupila hande kwa haka kwa tea mwalicholo. Kona manyando mbona aluta upilo. Muli mukumukupa wao twalitapelo. Mimi na wafumi pili no mwenyandile kulimutwe ipuma na limota somulu ile. Ivilila
upilo kikutundana,
Sancho for this one.
Upilo kikubatisisa. Upilo kikutundana, upilo kikubatisisa. Bakuli uyo pilande, upilo kikubatisisa. Bakuli uyo pilande, upilo kikutundana. Kikokunde kwa makalelo unyande, kwa bata uko pilande. Kikokunde kwa makalelo unyande,
downloaded from westsidemusicblog.net.
Na mi posha
KW Record.